wishes on our work loss.
Africa princess,
go get you back to the love loss, baby.
Mopa,
you and me for real.
Zilangu warihudi Alihudi lanukia Kumpenda sinabudi Nitangaze adharani kibidi Tufanye makusudi Atoko pitantari razao Maneno nchajao Wanafanya maneno Baby sikufanya matendo Imani nilonayo Ilitengenezwa na wewe Uko nyuma nili yangu Ukani yoko, ukani pangusa Upendo tulonao, metengenezwa na mimi na wewe Apo nyuma wali tuangusha, tukanyanyuka Penzi tamu, neno penzi kwangu tamu Neno penzi kwangu tamu, jama mapenzi matamu Penzi tamu, neno penzi kwangu tamu Neno penzi kwangu tamu, jama mapenzi matamu
Back to the lovers, babe.
Come mix life.